inama yabaye kuri wa kabiri ihuza abayobozi bose b'ibigo by'amashuri bikorera mu mujyi wa Kigali na Minisiteri y'uburezi niyo yumvikanishijemo uburemere bw'icyo kibazo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rugisa Pidance ari mu bari bayitabiriye. Uyu muyobozi yasabye abayobozi b'ibigo by'amashuri akorera mu mujyi wa Kigali korohereza abanyeshuri bavuye mu bice byagaragayemo amanegeka kubona andi mashuri.
Imirenge irakira, twari twasabye gukorana n'ibigo by'amashuri bibakira kugira ngo abana boroherezwe gukomeza amashuri. Ashobora kuza afite uniform itandukanye n'aho afitiye, dusaba ko abayobozi b'ibigo babakira bakabemerera kugira ngo bakomeze imyigire yabo ikaba yahungabana biturutse no kuba bimuka bya hato na hato.
Bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri bari bitabiriye inama babwirwa ibya Amerika ko ingaruka zatangiye kugaragara ku bana bafite imiryango yimuwe mu manegeka. Uyu ni umuyobozi w'ishuri riri mu karere ka Kicukiro utifuje ko dutangaza amazina ye.
Mu buryo bwo kwimuka tutabona ku babyeyi bigira ingaruka ku burezi, bigira ingaruka ku bana, bigira ingaruka ku babyeyi, bigira ingaruka ku myigishirize. Cyane cyane niyo abana bimutse ni byo koko ahantu hose amashuri arahari, ariko hari igihe ababyeyi baba batarabasha kubona uburyo bwo kwiyisara neza bigatuma umwana ava mu ishuri. Kandi noneho hagati mu gihembwe biba bigoye no mu mwana muri we ndani haba harimo icyuho, umwana nawe ubwe bimukurikire nawe bihungabanye.
Nta mibare y'abanyeshuri yimuwe mu manegeka iratangazwa, ariko ushinzwe uburezi mu mujyi wa Kigali yabwiye Ijwi rya Amerika ko hataramenyekana umubare nyakuri w'abanyeshuri bimuwe mu manegeka mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Gusa asobanura ko mu karere ka Kicukiro ho babarura abageze kuri 20. Undi muyobozi w'ishuri ry'i Gahanga naho mu mujyi wa Kigali we yabwiye Ijwi rya Amerika ko batangiye kwakira abana bavanywe mu byabo n'ibiza. Gusa asobanura ko bafite imbogamizi mu kwiga.
Umwana rero araza ukabona bimutwaye igihe cyo kugira ngo yagabute mu bandi, kandi yarabasa n'abahungabanye. Ababyeyi nabo birabagoye, abagiye ku kigo gishyashya gushaka kongera gufunda ubuzima bushya amayiniforme, ugasanga mbese ni ibintu biri kubabangamira cyane. Kugira ngo yibone mu bandi biramugora, kubaka inshuti nshyashya, kongera kumenyera mwarimu mushyashya, ni ibintu bigoye kuri buri mwana wese mu kigo cye mu buryo butunguranye.
Minisitiri w'uburezi Mujawamariya Valentine yasabye abayobozi baho umwana avuye gukorana n'aho azajya kwiga kugira ngo bamenye neza imyigire y'abo bana ko hatazagira abatishuri kubera kudakurikiranwa.
Kuvuga ngo niba ababyeyi bimutse bikaba ngombwa ko n'abana bajya ku rindi shuri, ni ngombwa yuko umuyobozi w'ishuri aho umwana yavuye akurikirana akamenya ko kuko wa mwana hari irindi shuri yagiye, ndetse bagahana amakuru na rya rindi yagiyeho akabanza akamenya ngo umwana avuye ku kihe kigo, kugira ngo hazabeho gukurikirana koko bamenye ko abo bana batazabuzwa amahirwe yo kwiga.
Kugeza ababyeyi bimwe mu manegeka baravuga ko hari abana bamwe batarasubira mu ishuri kuko batarabona aho batura. Uyu ni umuturage wo mu karere ka Gasabo uri mu bimwe mu manegeka.
Bose baba bayahungabanye, uwo mwe ufite bwa buzi yakodesaga nyine kuko muri aya mafaranga yishyure wa mwana, ubu bose bagiye kwitana abatabonetse batariho ko bakujya ku ishuri. Akabadusanira ku ishuri basanga mwirimutsenda bakubaye, urumva nyine ya myigire urumva ko ntari ntabwo umwana azongera kuva aho zimukiye ngo asubire kwiga byabaye kure. Bamwe baba baraho nyine mu mihanda umwe batagiye kwiga, benshi bari mu mihanda batagiye kwiga baratu mu mihanda. Abakobwa baba b'utwangavu bamwe bajya bijyana ku bagabo, aribyo bya byabindi bakubaga nyirusange. Abo bana benshi bongeye bavutse ndatateganyijwe, mbese ni ukubibona niko bimeze.
Umujyi wa Kigali utangaza ko kugeza ubu umaze kubarura imiryango igera ku 600 igomba kuba yimuwe mbere y'uko ibindi bihe by'imvura bigera mu kwezi kwa 9. Umujyi wa Kigali utangaza ko imirenge igera kuri 35 wigeze ifite abaturage batuye mu manegeka. Kugeza umubare w'abanyeshuri bagomba guhindura ibigo nturamenyekana, gusa ababyeyi bakunze kugaragaza impungenge ko abana babo basabwa kwimuka mu bindi bigo mu gihe habura ukwezi kumwe ngo igihembwe cya 3 kirangire. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.